mukama manager we gulu eyantumye elimu abantu be
elia abantu be
yaliko wano kunsi yabalamu banji kumwe bamugana era bamukwata ne bakomerera
nafa nazukira mukama
we yali adda muggulu jasibuka natusuubiza jazeyo kutegeka abali wangulanje
tulibera
yekuba amazima n'obulamu eri bonna abantu munsi ye passport gyokozesa okuyingira eggulu nga bw'oba ne visa n'oba mugumu okuyingira ensi zewetaaga muggulu yesu yakuyisaawo kale musembeze obudde bwe nnina butonona nnyo ate nga bingi bye yantumye yaŋŋambye bino bye bimu ku biribaayo sirika nkulojere mama
walibaayo okuyimba ey'omuggulu walibaayo okusanyuka ewa mukama walibaayo okukumba ffenna banolule walibaayo okutikkirwa engule nga tuwangudde walibaayo ebirungi byonna bye twagala Tuliba musanyu jelele ye wa Katonda mukulu
Nalayali na pulani nene ndala elie ya lukuka Okuvango chali mbula muwensi paka kuingira ku Weno kusi tulilia chikumi ne muguru we chichu Si mwana wa muntu okulimba obo kwe jisa Wano wali wense nunji je yasubiza Ekulu kutama tomubisi kwenjuchi eliaba nunule Mwensi yonano kuchula kwayo vya mukama Yena njini feza ne zabu abantu ona yevetagira Yasubize kulu je tulibera abanunule Yasubiza na buno ugaga obokusi Na yeno yengeri jewe gata kwa baba ingire gulu Okiriza yesu no yatula na kamwa fonti ndokose
Walibayo kuimba eyo Walibayo kusanyuka ewa mu Walibayo kukumba